Mungu wangu, nikufananishe na nani? Bila wewe, nitaangamia. Jehova Jire, wakumtegemea ni nani? Mbali na wewe, hakuna mwingine.
Siwezi, 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 no, no, no. Siwezi, siwezi ishi bila yawe. Siwezi, 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 no, no, no. Siwezi, siwezi ishi bila Yesu.
Pumzi yako yanipa uhai, wanikumbatia hata kama sifai. Neema yako yanipa amani, nikumbukapo unatembea nami. Oh,
siwezi, 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 no, no, no. Siwezi, siwezi ishi bila yawe. Siwezi, 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 no, no, no. Siwezi, siwezi ishi bila Yesu.
Siwezi bila Yesu,
siwezi, no, no.